apply male.
Astore workshop tsopano akubatsirane programo ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi iri mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mʼsukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS, SHIN. Munduna wazamapunziro.
Tikuyamba programu ya tilelo ya Afikepo ndi utenga onena kuti ku school ya Mwala Walemba ku Kasungu zinthu zapya kumeneko ndipo Tendai Kandama Shin teacher pa school imeneyi akonzeka. Tatiuzeni sala zinthu zayamba motani kumeneko.
Kuno zinthu zayamba bwino kwambiri kwambiri mundi anthu abwera uchuka kwambiri ndi tudi yankozi.
Ku nkata peko beneko chinteche zone ndiye tinakacheza kumeneko lero lufuna litu kumbutane zimene tinakacheza kumene kuja kuti tuunikile kufunikila kwa iodine ya komanso kuti iodine timusamale motani nchere wa iodine timusamale motani mfundo zofunikila kwa mbili mprogramu ya chalero ina ndi Uncle C takani popo Zina lako nduenda?
Loveness Kaunda.
Loveness Kaunda, unamvako za iodine? Iodine ndichani?
Mchele.
Unamvako za iodine? Iodine ndicha?
Mchele okala ndi iodine.
Mchele okala ndi iodine? Iodine ndicha?
Mchele.
Ni mchele? Standard 8. Tinamvako za iodine?
Ndi mchele.
Anyabanda? Iodine ni vichi?
Iodine ni munghwala kuti atuda kumushee kuti uje mche wa mamba.
Tamasulirani zimene anena zija muchichewa. Adipinda kwapi.
Akuti ndi manghwala amene amathira kunjere kuti ukhale njere wa mphamvu kapena njere wabwino.
Oho. Sona nyabanda. Manghwala amene amachokera kuti.
Manghwala amene amapangika ndi boma kuti pali njere wina sumakhala njere wakuti ana azikula bwino. Koma mchele amene umakhala ndi iodine umakhala njere wakuti ana azikhala ndi mphavu azikula so bwino.
Uzimba
zimba
Ugaya
Ugaya
Sotira njere
Sotira njere
Wa iodine
Iodine ndiye nkhani yathu pano. Kapala dende lili na mchele tikumanyauli. Timadziwa bwanji kuti ku. Oka tikaleta tikaleleche. Timadziwa bwanji kuti kuchakudya kuli mchele.
Timalawa.
Timalawa? Ndi ukalawa umadziwa bwanji kuti umadziwa nthawi zina umanja manda imwe kuli mchele huko. Umadziwa bwanji kuti uku kuli mchele.
Zimazizira.
Zimazizira? Oh, kuzizira. Chakudya chikazizira ndiyo tukulibe mchere. So pano timveserane. Kalechete. Kunyumba amama na dada mchere wa kugula nku. Grosale. Kugrosale ya ndani. Kwanda? Mpeze mpeze. Oh. Okay. Mpeze mpeze grosere yao ilingu. Ambeze wakugulisika vichi na vichi.
Sweetie ya pjeni.
Sweetie ikula pasa?
Majugisi.
Mchele. Majagisa. Ok, leti timverani. Sobano, mchele kunyumba, amama na dada waku usunga nku.
Kunyumba.
Yes.
Mnyumba.
Mnyumba? Mnyumba waku usunga mpa mchele.
Pakabati.
Oho. Pakabati wala waku wika mvichi mchele.
Mnyumba.
Mubotolo.
Oho.
Mujumbo nyanzinya.
Mnyanzake mujumbo, eh? Okay, wanyake kuika mbotolo, wanyake mujumbo, wanyake kuika nku. Iwe kuika nku ti nku ni mchele.
Mukapo,
eh? Oh, eh.
Pasefulia.
Pasefulia?
Yeah.
Oh, eh.
Mbale?
Yeah. Okay. Iwe mkuona kuti malo ya wemi ya kuika mchele ni nku. Malo hebu inoika mchele. Ndikuti.
Mbotolo?
Yeah. Chifuwa jani?
Kutika. Kuwapa kutika.
Wakuta sataike nchele?
Yeah.
Oh, nchele usataike. Okay. Wina kuganisa utukua wino kuhika nchele ndikuti?
Mbotolo.
Mbotolo? Iwe?
Munyumba.
Munyumba? Okay. Wina? Ine.
Mbotolo.
Okay. So bano Marika nandi maganizo a ana apa no pachitoe ameleta pesa a standard 1, standard 2, standard 3 maganizo a ndolena kuti nchere kuti usungike bwino usungidwe mbotolo. So bano nkhani yalero kwambiri tikuunikira mbali ya iodine. Iodine ndi pachingelezi timati element kapena kuti mbali gawo limodzi munchere muja limene makhala kufunikira kwambiri ku tanzila mwana makamaka ku brain development kuti maganizo ake akhwime adzikula kuganiza bwino ndifuna tidziwe chikala kwa ana atiuza ndifuna kuti akalowe mclassi komanso asanapite mwina chise kusundi makolo aphunzitsi komanso ndi a standard 7 ndi standard 8 nonse atipaseko maganizo awo.
Mukumvera tu program ya Afikepo imene akuikonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya DIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS Shin munduna wazama punziro
tibwelele kumwala walemba school tsono zendai palibe ana school pafupi kapena kuti mwina ngwatipatsa chithunzi kuti ndi chifukwa chani sewero limene limachitika komanso kwambiri mafuna kufikira ndani nanga zathandiza motani kupanga sewero mtsiku la lero pamene tufuna kuti tipitize program yathu yafikepo ku mwala walemba school ku Kasungu
angozi vanova ndi mwana awe adzitchula yekha dzina akondani
dzinanga ndi Loda Madias
tatifotokozerani cholinga cha sewero limene lero li mwapanga
cholinga cha sewero ntikutifalitse kutenga wifi na suku komanso makolo zabwino khala ni chimbudzi komanso osamba manja ni sopu
tafotokoza kubwino uwiri osamba manja ndi sopu
munosima manja ni sopo kuti azikhali majeremusi toyambitsa malenda yami yotsegula amini
majeremusi madziwa majeremusi njani
tizilombo limene silioneka ni maso
ziko mwambiri uwiso mwana wina amene afuna tiyankhire funso limene lilachiwiri dzina akondani
dzina amene blessing chawa
lisandeyani
standard 8
chabwino tafotokozani vuto limene munalipeza limene lakupangitsani kuti mupange sewero
chimene chalipangitsani kuti mupange sewero chinkori daenda midzi uona mbali ukuzaza uko ndabe za uri zuvelevela ina munga sero nchongiru rapuzite ujira mselo sari uwa uzaa maso ni maso
kuma ujira mselo antwa mina muna irana kurabe zeke ba sero mina ni munga ari ndi ari
mafumu asukubo midi ni magoro ni anasumu mapuzite
zio muambi ana wafikepo aha ana wafikepo
Tikupanga izi pofuna kulimbikitsa kunena kuti mukakhala ndicho chitika ku sukulu kwanu mukaona kuti pano pa sukulu pathu lero kapena sabata la mawa ati ndiso chitika mungati kutidziwitsa ya kutumiza ndithu uthenga kuti iya yanko ziti ndizo chitika mukudziwa machine teacher kuti tili ndi magulu a WhatsApp pa gulu la boma lanu pacha kandi kumula njeka ndi nkoda kota kandi kuti lemba nditu na kuti tindizo chitika tsiku la kuti lakuti tingati nditu kulumikizana kuti sikulu zina zitanso kupunzira chokera kwa ino kuti kodi inuyo mapanga chani yapo funa kufikira dera lanu ndi utenga ufunikira kwambiri wa shine ete takuthokozani kwambiri Tendai Kandama Sala komanso club yonse ya afike pa kumeneko komanso ahead ndi team yonse kumeneko amene mukuonetsetsa kuti ndithu ana school afike po takuthokozani kwambiri
ndepa jalelo tikumva zambiri za iodine ndezi chunga anko z ali kuchithowe primary school chintheche zone kunkhara kunkhata be kumenekoko
tinda headmaster aba chithowe fp school ahead dzina
Franklin Mkamwera.
Franklin Mkamwera, tatuze na hedi kuchokera panse watala kufika pano pa chitowe anga kale makilomita angati kuchokera pa chintheche turn off
40 kilometers.
40 kilometers.
Yes.
School ya chitowe ili 40 kilometers kuchokera pa nse watala umene uli pafupi kwambiri ndi chintheche training center. Ndiye pa school pano tafika ndipo pali class ina imene ikuchitika lero ndi frati ngovira nao kuti chikuchitika ndi chani mu class ya science and technology.
Maswela bwanji nose? Taswela. Pano pa nthawi ya science and technology. De ndufuna ndifuse nao. Tose timadya? Okay, pobwera kuno ku school mnadya chani?
Nao.
Nadia jani? Mpunga? Okay. Le pazaku jazo kumakhala zinthu zimene timaphatikizako. Mungani useko ndi zinthu ziti zimene timaphatikiza kuzakudya?
Mteza.
Mteza? Good. I saw your hand there. Yes. Mafuta? Good. Yes. Peyala.
Tomato.
Tomato? Kwa makuti zindu zikome, mchele. Good. Nimafuna pa mene po mchele. Yeah. Ndiye, tufuna tigawane po pangono nkani ya mchele. Mchele umene tima guisa njitu uma inekela ukale ndi iodine. Ndiye iodine, pashi zungu, titaune nati ndi elementi. Kapena kagao, kamene kama pezeka chani, mchele. Tikumvana?
Yeah.
Okay. Ndiye, ningakufuseni koni malo amene mmasunga nchele niyo, mmasunga patifu.
Mbotolo.
Mbotolo? Good. Botolo lake lo lima inekela likhale lotani.
Losuka ndi sopo.
Losuka ndi sopo. Good. Komaso?
La chivindikiriro chabwino.
Okay. Ndathokoza. Nde ndisanafike kumeneko njito, ndifuna ndikuze njito za iodine. Iodine ndanena kale kuti ndika element. Pachizungu muchichewa ti kagao kamene kamapezeka munchere ndiye njito za iodine ndikuthandiza munthu kuti akhale wa nyonga tikumvana kuti munthu akhale wa chani
wa nyonga
komaso amapangisa munthu ubongo wake kuti ukhale wotani wochangamuka kotero kuti zikhoza chani mkalasi tikumvana yeah. Ndiye asanalowe monzanga ndiye nela ndikufuseni mafusa awiri ndati iodine ndi chani Ea, tanina sobu ino?
Timita leso kadaula watu Ruth Mula Hara. Kodi mchele wa iodine umatandiza jani kwa mwana wa school wa primary. sikutero pano pa Chitowe FP School ana kufunzira nkhani ya iodine kodi iodine ndi chani pachati macheza ndi ana osiyana siyana standard 1 standard 2 standard 3 standard 4 pano anzatu standard 6 7 akupunzirano mkalasi ndiye tipitirie timfe kuti zikukhala bwanji ya pano mwabwera madamu asithana ndi sala ndiye tipitirize na ulimodzi.
Okay, ndukhulupira tikanayi pa nkhani yomwe ija ya njere ti ija amapfunzisa anzanga ujeti nde nzanga yalena kuti ayodini ndi gawo limene limapezeka njere mmese ndi choncho ndakuwuza niso ntchito za ayodini nde panopa tikambirana kwambiri za malo omwe timasungiramo njere wathu malo omwe timasungiramo njere wathu nzathu jana anafunsa eti anafunsa nzanga uja ti mchere wathu timasunga mchani mwana nati timasunga mcha
botolo
nde pano patufuna tiunikilane kuti ngati timasunga mbotolo botolo lake likhale looneka bwanji ndana ngati uzeko amene akuziwa botolo limene masunga mchere kunyumba kwanuko limaoneka bwanji
likhale looneka bwino
looneka bwino ehe akuti likhale looneka bwino kaya likhale ndi maluwa kunja situ zoti kuoneka bwino kwake kunena kuoneka bwino kwanji tatifotokozera bwino kuoneka bwino kwanji likhale losuka mwina kuoneka bwino kwa mtundu wanji wina fotokoze
likhale looneka bwino kuoneka bwino kwake kushapa ndi sopo
akuti likhale losuka bwino ndi sopo ehe zikomo kwambiri china
likhale ndi chivindikiro pamwamba pake
nzathu yakuti likhale ndi chivindikiro pamwamba pake tiye timomereko mmanja kamodzi eya tikamati malo osungiramo mchere wathu malo amenewo choyambirira tionesese kuti pakhale pamalo ozizira bwino kwambiri pamalo oti palibe chinyontho tikamati chinyontho ndipoti pasafikire madzi kapena gawo lina lilonse lakhuzana ndi madzi lisafikirepo komanso pasafikire kuwala kwa dzuwa pasafikire kuwala kwa dzuwa tikamati kuwala kwa dzuwa pali mabotolo ena eti timatola mabotolo oti ukayika njere mkati kunja umaoneka njere uchi olomwina tikavindikirira mbali ina imaoneka njere umaoneka mkati botolo limene yelo siti kulifuna tufuna botolo loti ukayikamo njere suku maoneka mkati zuwa siri kufikira chinyontho kapena madzi ena aliwonse sakufikiramo mkati komanso muziyika pamalo ozizira bwino kwambiri chiwiya chake chikhale chosengedwa bwino komanso china posunga njere wathu uja tikagwirisa ntchito tizionesesa kuti botolo lija ngati ndi botolo chivindikiro tamanga bwinobwino mphepo sikulowa zuwa sikulowa tikatero ndikuti tauteteza njere wathu kuti ayodini wathu asauluke ayodini amauluka ndi mphepo taina kuti ayodini amauluka ndi chani
mphepo
nde botololo likakhala loti limalowa zuwa mchere wathu uja ayodini uja umachoka ndi zuwa nde kuti palibe chimene tachita tigwisa ntchito mchere wopanda ayodini mchere ukhala wokoma inu powona mmaona kuti ndi wokoma koma ukhala wopanda ayodini chomwe chotanthauza kuti ukhala mchere wopanda ntchito kumatupi anu mchere wa ayodini umatithandizaso kupewa matenda mchere wa ayodini umatithandizaso kupewa matenda matenda omwe tikwaziwa amene amabwera chifukwa cha kuchepa kwa ayodini ndicha
kolera
nzathu yakuti kolera wakhoza
kusekula mimba
nzathu yakuti usekula mimba
chidukuluku
nzathu yakuti chidukuluku amene wani mawu achitonga tikamati chidukuluku chimenechi ndi chotupa chimene chimakhala kukhosi kwa munthu
goita
eya matendawa pachizungu timawatcha kuti goita ndipo ti nzathu yanga chitonga chifukwa chake akuti chidukuluku koma nthenda yake ndi yomweyo ndithu ndi zimene timafuna tiphunzisaneko ndiyeno tisanamalize zonse tufuna tiwuzaneko ishi mukapita kunyumbako mzikawuza makolo kuti eti nchero umene tizigwisa ntchito nchero wabwino pakakulide kwathu ndi nchero omwe uli ndi ayodini Ndipo mchele wake tikamapita ku magrocery kukagula. Tizigula kwambiri mchele umene umapezeka mmapaketi osekedwa bwino, osati mchele oyeza uja. Andogulisa mchele aja amagulisa mchele oyeza. Koma thumba lake lija sitimaliziwa kuti mchele wake expired date yake ndiliti. Uzatha mphamvu liti. Ndechimene tizichita tizigula mchele umene umakhala mmatumba osekedwa bwino. Tikamapita ku grocery kuja tikauze makolo athu. Ngati pali funso, wina funseko funso.
Ngati tingaziwe kuti mchele uli ndi iodine, mapaketi akamaoneka bwanji.
Okay, nzathu wafunsa funso labwino eti tufuna ati muyankhe. Pali wina amene ali ndi yankho ngati?
Amalembapo iodine suti.
Nzathuyu wayankha bwino eti muombere manja kawiri. Mchele umene uli ndi iodine, paketi yake tikaitenga imalembedwa iodized salt kapena iodated salt. Umene ndimene timngaziwire kuti mchele uwu ndi iodine. Wina utakhala mapaketi koma osalembedwa iodized salt umene onde kuti ulibe iodine. Funso lina.
Makolo ambiri amakonda kugula mchele kuyanika. Ndifuna ndiziwe madam, kodi pali vuto lina lililonse?
Okay, nzathu yakuti makolo amakonda kuyanika mchele. Tinaonapo makolo akuyanika mchele tonse? Ndi nzathu akufunsa kuti pali vuto lina lililonse. Chayamba ndifunse kaye, kodi makolo akuyanika mcheleko amawayanika pachifukwa chani?
Amawayanika chifukwa chakuti ukanyowa.
Akuti amawayanika chifukwa choti mchelewo wanyowa. Ndipo yamba paja takuzananso kuti mchele usakhale pachinyontho. Ndi makolo akuopa chinyontho chija kuti amawayanika. Ndi kuyankha kwake ndikoti mchele sukuyenera kuyanikidwa. Mchele umayenera kuti ukhale uli pabwino osati kuyanikidwa. Ukakhala mpaketi ukafuna kukhutula kukhutula direct kuchoka mpaketi kulowa mbotolo kapena mkontena muja ndikuvindikiraso. Ndipo titi ndaphunzisa anzanga pompano tiwafunsa aphunzisiwo aonjezere pa nkhani yoti kuyanika mchele.
Ya, kuonjezera pa nkhani ya chinyonthoyo tinabvaponso kuti mchele usasungidwe pamalo oti pakufikira dzuwa. Ndiye kuyanika chuthanda zati wayika pa dzuwa. Dzuwa limathandiza kuchosa iodine ndekuti pamenepo zikulakwika. Chimenecho chikuthandauzanso kuti ngati kumsikako apeza mchele kuti ndi onyowa asaugule ndekuti ndi wonongeka kale. Tamvana?
Mafunso ena palibe. Nde tifunseko funso lomaliza. Tanena kuti ntchito za iodine ndi chani?
Kuti tikhale ndi nyonga.
Akuti kuti tikhale ndi nyonga kapena kuti tikhale ndi mphamvu. Nanga matenda amene tanena kuti matenda amene amabwera chifukwa cha kushepa kapena kusowa kwa iodine ndi matenda anji? Olo mavuto ake amakhala mavuto anji?
Goita.
Akuti munthu amadwala matenda a goita. Wina zathu wakhozeti? Wina
sumakhala oganiza bwino mbongo.
Akuti munthu amakhala kuti sauganiza bwino mubongo. Zikomo kwambiri, tathokoza. Ndepa zonse zimene taphunzira apa timaona apapa ntchito za iodine. Ndiyeno ndikufuna mundimvesese bwinobwino ndikuwerengerani uthenga okhuza ntchito za iodine. Ndicholinga choti muziwe kuti tikunena zenizeni zochokera mʼbuku. Apapa nalemba kuti ana asukulu omwe matupi awo alibe iodine sangaphunzire ndikugwira ntchito bwino chifukwa amakhala osashangamuka komanso samatakataka mkalasi. Kukufunsani funso inu chete ndekuti pali vuto pamene pa iodine akusowekera. Komanso samakula bwino amakhala opanda nyonga. Ngati kupelewera kwa iodine kupitirira ana amenewo atha kulephera sukulu ndipo nkosatheka kuti angakwanise zinthu zonse zomwe akadatha kukwanilisa atakula.
Sotira nchere.
Malizepo yapa ndi funso ina kumati ya inaipezela pakati programu isinamve funso la lero osa dandaula. Kodi iodine ni wapindulanji kwa ana? Tiyanke ni polemba SMS pa 0884-857-001. Namba la imene kungotumiza SMS yokabasi. Osa imba ilibe WhatsApp ya WhatsApp. Imene munga teo tiyanke na pa WhatsApp. Ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Titele pamenepo kwa lero bwanji. Ine ndi Jacqueline Zulu, ana Zulu. Pamakina pale Aklas Chinere, nkonzi ndi Zichunga, ankonzi.
Ipewe matenda, tikale ya tanzi, anape.
Mumamvera programu ya Afikepo, imena kuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Andizora programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya DIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna waza mapunziro.
Makolo apunziti, mafumu, makomiti, tiwatangizi anawa.
Anawa Afikepo, anawa Afikepo, anawa Afikepo, anawa Afikepo.